no jaman o wondi e waylitirade ni kabaru galleji wondi e waylitirade hono ko fawi do kabaru almusaddaji galle le galleji jukkininde tabade al adaji tawi baba galle daranto almusaddaji galle dun tindini wid andindo kabaru finatawa bereema fane
folo to gorba de
nden gorko wonno jongalde nane lumuji kala ko hibbe gongal somoyaji dun feccete hakkunde europe be debbo kay fawoto gurum sunite laaji no gudi so won gaddo jawdi hakkunde sobe dun gurum fawoto almusaddaji galle
le mali ko fawi do kabaru fina tawa e sariyaji fu gorko kanyun bamata debbo nenno le majun debbo ondu an hani teddinde gorko wada ko tewti e mudon fu fa hebangal teddingal gorko daronto almusaddaji galle fu woni ko holti en wide mbotana do gondo joyla yakuba mariko
e dans l'article 33
le tumbani 33 takur sariya gol deugal da wajibina gorko e debbo hinade almusaddaji galle kanon tumbani 33 en nay facintini wide moudi almusaddaji di yewi do jongal le
chef de famille
on handen amondirbe daranirto almusaddaji le galleji mo ben min landeke gollandol e bamondirbe yogabe min kawdo bamako do e le nokkuje yogaji leydi men di yogabe koltiwide mona fu danyanko wadi yogadu holtiwide gorko kanyun daranto almusaddaji galle
faba de le tugusomo ya o ba wiide hono foti ka non wonko ngadam henke tugusomo ya amma yo jeegom tugudo ye nyaaji tati kam hebayi natude amu hewbe e worbe na hirarobe mabbe sunbe do na golla welan kam sum faboli almusaddaji galle o fabaaji gorom
mon conjoint
non jatti kabaruji di ana gondi e waylitade rewbe worbe fu mon fu ana wondi e wadde ko waawi do kabaru mon fay e tawede worbe woni nuygal galle ko fawi do kabaru almusaddaji handen rewbe do ana gondi wattude koyde mum ben e do daranade almusaddaji yogaji tayka moya mo jabbini andin kabaru fina tawa dirisa sidibe
au fil des décennies le
rôle darande worbe e rewbe le galle beedi yirwude ana heewi roobe golloobe kinotoobe tan almusaddaji kambe koy mabbe tela jundi ne yata ciagal babondiral kule de fuf antidi danoyo alhaali samido jaati rafifamu hakuni babondirbe ko buri heewde yo kabaru jogola kalisi kebetedo e kay dun darande kala ele almusaddaji di
kawtal jawdi galle na mon fu e fimun ana fawi do kabaru ko ndewru don do mudon watta kurtugo bon e wi sariyaji leydi mendi kajjatu buare e andindo kabaru sariyaji wonko beedine famu do kabaru mon
si vous êtes en communauté de bien
seni on signe tal kuru on fundan tan e jawdi hebandi yo wajibe modon hinnade kala ko heba ka su goto fuf jey ko hebi dun kay hala wala ko do fimu fuf jey hinnade no mo yire
andindo kabaru kebal Umar Bitti Bali hakkilo modon amondirbe wata do kabaru almusaddaji galle o holliti en hono hani wadede fa joom en pamra fa gasa
ideal ko to nafudi kay yo kabaru jogola kebe janginele jangirde amende te be dum woni gal kabaru kebe alhani bandrabe rewbe fama wiide kabaru o wona tan hebre kalisi e hinnaade hore mudum ma dun yeltinde ngari mudum yeso guru be ande wiide be kan dun fa baade yirwere galle e kay dun jogola sukabe
kabaru almusaddaji le galle ana seedi hono no wattuji di jaarata sini joomu en teedi na won jawtudo sariyaji won ko kolliti du dow kabaru no rongol wadirte